Whoa, 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 whoa.
Listen to how the edges.
Whoa, 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 whoa.
Seem to come together.
Whoa, 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 whoa.
With no muscles to activate.
Whoa, 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 whoa.
The voice sounds.
Whoa, 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 whoa.
As if air.
Whoa, 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 whoa.
Is pulling them together.
Whoa, 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 whoa.
Aerodynamically.
Whoa, 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 whoa.
Hear how the voice swells naturally.
Whoa, 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 whoa.
Well done.